Ngingudokotela uSibongiseni Dlomo, umphathiswa wezempilo kwaZulu Natal. Uhulumeni waseNingizimu Afrika usuwenze lukhulu ukuthi abantu baphile kade futhi kahle. Manje abazali nabondli bamakhaya sebephila isikhathi eside bondla nemizi yabo. Omama abakhulelwe abanegciwane lengculazi sebeteta abantwana abangenalo leli gciwane. Izindaba ezimnandi ezokuthi kusukela mhlalulunye kumandulo 2016 wonke umuntu ozohlolwa athole ukuthi unegciwane uzoqala anikezwe imshanguzo ngaphandle kokubheka ukuthi ithini CD4 count. Abantu esebeke bahlolwa kwathola likhona igciwane kodwa abangaqalisa imshanguzo bayanxuswa ukuba babuyele emtholampilo ukuze bayiqale. Ukuthola eminye imininingwane vakashela umtholampilo wangakini.